sa Abobola babali ne mirembe Mama kabafa wanani Bagaka bakulimba limba Omukwano gwenne na joli kebakulina Nkusuubiza okulabirira Kugurungi Maria ne mubi
Bera nange Maria wange Tujja kukola tube bulungi Mama kakazimba mitima Kasone wayo Maria roguma Yonna bijja kuba bijeridde Bera nange Maria wange Tujja kukola tube bulungi Mama kakazimba mitima Kasone wayo Maria roguma Yonna bijja kuba bijeridde
Wanka wanka, Maria munangi Chitufu chiri mzezeka Okwe gomba, chachabuntu Na eno tuchiwe mwakasera Tolina kwera likirira Zena kusumo sama yungu
Vera nange, Maria wange Tuja kukola tuwe bulungi Ama kakazimba mitima Kastone wayo, Maria noguma Yunga vicha kuba vicherete Vera nange, Maria wange Kukola tuwe bulungi Ama kakazimba mitima Kastone wayo Maria noguma Yonna bijja kuba bijeridde
Nze musajja wange ndi we simbo Kakasa ya kusanyusa Emisanfe jomu makanzi mmanyi Kichunja kujibuka Na ufedwe ya gale kumba balala Kukuta mbuze, mkula mbuzenga Ula bebe kunyuma mkwano
Vera nange, Maria wange Tuja kukola tube bulungi Mama kakazimba mitima Kastone wayo, Maria noguma Yonna bijja kuba bijeridde Vera nange, Maria wange Tujja kukola tube bulungi Mama kakazimba mitima Kastone wayo, Maria noguma Yonna bijja kuba bijeridde
Maria
Roguma, Yonna bijja kuba bijeridde
Kastone
wayo,